bi katama kana Tombouctou wala makabo Tombouctou kata duguera la bika mau kamana ga Tombouctou gundam sira tigara Tombouctou ni duanza sira fana tigara asababu ye malfatigu noye bingani kelaw gundam sira kan kalola akachani bingani muga mimbi ke sira kan duanza sira fana nin dogo damine to tamakelaw do bi bo sevare o minena bambara mode kerefe ka uka bolofembe mina ula wari téléphone halifinu o mobile kelen minana tuguni kilometre bi saba ni duru Tombouctou batige yoroma foji de masoro ubolo bingan kelaw ye muso be mina kadonu ye kongo kono kasoro ka bin uka serew ya fo choko minna o dogo kun kelen kono gunnam serala tama kelaw do fana minana komi wari masoro ubolo kewale jugu jigina mauka ni busan o dla duwe kira commune maire ye kambo Tombouctou sema nyemauma kabandu kele kabo Tombouctou ni gunnam seraka o hukum kono nyogon ye ya kera sema nyemau ani communauté ni nyogonche tinkaria duwe kire sema nyemau kone lairuta ka maunuka minombe lakana ko sabati gunnam seraka bi mobile drone de vita kasegi bato jora avion tesoro sabi minisma banendoka magota sisa ina fofolola kakoro mobile nani wala maduru bibo Tombouctou kata sevare sokoma wo sokoma bibina mobile kelen de bibo kele yala sabi mogo siranendo passager tesoro Abdoulaye Traoré Tombouctou VOA Afrique bambara tokola.